lahlane mina nawe dali so fast lahlane uyekela bani mola so fast lahlane mina nawe dali so fast lahlane uyekela bani mola.